Yeah. Come on, Block MC. Dini na zi utani, sok zulimi duniani. Left, right, juu, chini, deep sea, underground, throwback. Peacemaker, ghetto, capitalism. Situation serious, no city in the city. Benghazi na Colombo, Gaza bado ni Rwanda. Inchi changa bado young, wazee wapigania. Riek Machar, Salva Kiir, Garanga na chungulia. Toy soldier, Congo, Kibra, abiria, wakaria. Dumchange, simwa, gike, we uba, mka, mduka sana, Faza, Nelly, MC, Digas na Doni. Wimbla, Amba, Solia, Youth, Black Attack, Kitty, Moto, Sister Esther, Nakata, Malu, Peter, Maternity.
Yeah. Yeah, come and get some, come and come.
Kuna wale wamelewa na wengine bado wako high. Pewa zile za kuchocha bila akapela bado binti na daifoka. Nimekuwa na madreams bigger. Bado wanabonga, bado wanangoja, bado wanadhani kuna ile day me need to stop. Tell a kai tek, taka tu wanaweleka. Na nido mane go, taka tu ayu the quit. Ebo makai, team this strong get hit. Kora ditch kayu kari kwa intu kata madara. Joja taku katu go, dinda woto katu do. Ay, J-U-B, L-A-K, White House status, J-F-K. Na tu kondani kwa flow, na teenage dreams.
Teenage God. C'est la jeunesse, c'est la dresse et la richesse. Et donné pas au perfitir. Me fait passion d'avenir. On tourne à notre écriture. Kouichi ama koufa. La guiri a ta histoire. Tout si ishi kwa kouri. A tout dit pas que hidouni. A tout du wapi. Tout a ishi a.
Tata space uko ndivyo best tunafika bado gang for the rest bado wana tricha tukipita area tutatisha tuwakilishi kwa kile mistari naandika kila area ninapita ninawacha wadhi wakiwika juu area mimi nachitisha kama bado gang for squad tunapita tukiandika art mbamba wadhi wanalalamika macho hangaika je yeah. Ando huzuni acha kulalamika ichende